Yo, boy. Yeah. Walan, walan. Mi simple Danny. Mi say walan.
This is Aaron.
Walan, walan. Tony Pro. Say walan. Walan, 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 walan. Top of music. Yeah. Mama kota jala kini jo kwangin. Yeah, yeah, yeah. Mama kota wasi kini jo like that. Yeah. Mam nga kota jala kini jo like that. Yeah. Mam nga kota wasi kini jo kwangin.
This is Aaron.
Yeah, yeah. Ichetung, ichetung,
ichetung.
Kutosi jajala kini
jo kwangin. Ichetung, ichetung.
Konye chut. Ijeni chujo. Keo nukolo ipolo unoni sumu nikini jongo bema mjijala kine.
I love you, then I love
you. Ikonye kona beti ye kaju yongo kona salangone bon. I don't know why.
Really?
Abete kwani ye kaju yongo buna salanita bon. Mama kutaja lakini jo kwangin. Yeah. Mama kuta wasi kini jo like that. Yeah. Mama kutaja lakini jo like that. Mama kota wasi kini jo kwangin. Yeah. Ito ni toto na kone rutu jo rekus. Ebala be kwa ni kako kikako kujidumu jo emoya yet. Ene si simple dan. Ito ni toto na kona TLB yongo chut. Barangi kukolani.
Kwenye
Bengo ni rilu. Lipu wake simame kutosi jaja uteke dengu. Inera zinipu. Ebala siche.
Ah, ngini mame ngini bora.
Biku kungine mame tunakukorore.
Ure ngini.
Biku kungine. Palo buke snesege utoricha. Yeah. Ijo, ijo.
Ijo, ijo.
I love you, baby jo. Ejo, ejo,
ejo.
Rai minajengo mami jala kinengo.
Yeah.